imiqathango imizuzana yasimahla ayisebenzi. Sina nethemba ke lokuba sisabele nakwicala lesebe lijongene nophohliso lwentlalo eMzantsi Afrika. Kule ngxaki besincokola ngayo ke nenkxalabo yokulahleka kwabantwana eMzantsi Afrika. Kanti ke emnqabeni ngokusele sinaye othethela ke elisebe uLumka Olifant. Sisilumka, enkosi kakhulu ngexesha lakho, sakwamkela enkqubeni. Okay, masame nje ulungisa kwi-line yakho kuqala. Awuvakali ungathi uyaqhawuka, bonozama nje ubhekela kwindawo kuyo. Sithinde sisane kwakhona. Okay, ingathi nokuvakala ngcono ngoku. Sisilumka, kwiimeko ezinje uyoxakwe nakubuza uba uzawuqala ngaphi umbuzo. But ningurhulumente, ndiyafuna ukuva ngokuba nithini nina kule ngxaki yokulahleka kwabantwana eMzantsi Afrika. Yingxaki engakanani le, isuke laphi, ibangelwa yintoni ngokophando lwenu?
Ukulahleka kwabantwana sethu mna ndifuna ukuthi siqala kulaa ndawo yobana singabantu zona sibahloniphe abantwana. Singabantu abadala nje, abantwana asibenzeki ezi zinto funeka sibenzele zona. Ngoba ndifuna ukuthi xa sifake ii-discipline zethu siyabetha. Xa siziva into yokubana abantwana funeke sibachazele into esizenzayo kakuhle, sikwazi ukuthetha nabo kakuhle. Babheke esikolweni, abantwana bayakhala ngomistress. Babheke etransportini, abantwana bayakhala ngumntu wonke. And akukho namnye apha kuthi othi xa ejonge umntwana amjonge njengobana ngumntu ofuneka akhuselekile, ngumntu ofuneka athandiwe, ngumntu uthi noba ulahlekile into yokokubana xa ebona umntu omdala apho akhoyo usafe. Kukuthini uzasiqhela umntana uhambe naye ayofunyana kwenye indawo? Kubundlobongela bethu, kungabafuna abantwana bethu, kungabathandi. Ndiyatsho ngoku ma izolo bendisuke ndihamba ndiyojonga abantwana abakuthi abenza i-crime. Uthi xa umamele lo mntana ubone uba intsusa yakhe isuka kumntu omdala wayemenze le nto ayenzekeyo ngoku ayibanjelweyo. Naloo ngxaki ke ngokwazi ubaphatha abantwana. Urhulumente uyazama. Urhulumente abantwana abaninzi sibandithetha nabo usekhuselekeni karhulumente. In education, child protection. Akukho mntu phayana esikolweni esithi amaxesha onke abantwana bephayana kube khona kuthiwe abakhuselekanga abantwana bethu. Kulapha kwezi ndawo bahlala kuzo ngootata, ngoomalume, ngoomelwane, bonke benza izinto ebantwaneni nabantu ababaziyo abantwana zitsho iresources zethu. So urhulumente uyazama ngathi apha ndibona we are a violent country when I say to ikakhulu ebantwaneni bethu.
Nantso kanye apho sisilumka ibuhlungu khona. Nantso kanye le nto izawuxhalabisa kakhulu ukuba ngoku awusoyika umntu ongaphandle, uyika kwalungaphakathi. Kube wesi ke if nokwenza umzekelo njengale case eqhubayo ekudukeni kukaJocelyn Smith, kubarhanelwa abakhoyo, sawulindi inkundla ibeka ityala ngokwayo bakwenzeka into na, but nje kubarhanelwa abakhoyo. Umamakhe ukhona phakathi kwabarhanelwa, utata othandana nomama womntwana naye ungumrhanelwa. Loo nto nje iyodwa nikumfanekiso uba nyhani abantwana abakho safe, not only kwi-strangers ngaphandle, kodwa ngoku awukho safe apha endlini de kurhaneleke nabazali bakho.
Ixesha elininzi sethu i-research iyatsho into yokokubana ayingobantu abantwana abangabaziyo ababenza nenkohlakalo, ngabantu abahlalinyana. Ixesha xa sihamba siya ku-children's parliament sethu namhlanje ndithetha apha, abantwana bayazithetha ezi zinto. Abantwana bayasixelela ndithi imali yabo yegranti, abantwana bayasixelela ndiyababetha. Yonke le nto urhulumente ayibekayo ukwenzela into yokokubana abantwana bahlali bekhuselekile, hayi thina sithe gqolo abantwaneni sizama ubabonisa intobana babangayithathi le mfundo sizama ukuyibeka. Ngoba thina sithi abantwana babangayethwa ubungavuli ilayinzi ngoku sethu bakuthiwa urhulumente uthaka abantwana ngabangabethwa. Ungasiza isimanga indlela abantu abanye abanemthobelela ngalo baphinde futhi bandibonise kwamna ngoku ndizama ukuba ndisemsebenzini. So into enjalo sithi yobana thina asibakhathalelanga abantwana bethu, abantwana bethu asibathandi sethu. Abantwana indlela endiye xa ndijongile ndimamele izinto abantwana abakhala ngazo ngabazali babo, ibuhlungu sethu. So siyazama siyaqela siyabongoza ngamaxesha onke ukubana abantwana xa ubona umntana umama next door subethe mntana enkxesenzi into erongo xa ungutata umntana makabona umkhuseli kuye xa ngumama umntana makayazi okokubana wena ulikhusela lokugqibela lam okuthi bangaba kwenzela into ethile yazi umama ukhona kodwa namhlanje sethu asikwajike ngolo hlobo yintoni le irongo abantu abadala bakwazi ukuyenza ebantwaneni bethu yintoni ubuhlungu kangaka abantu abazali abayenzayo ebantwaneni bethu siyazama ke ngoku siyacela into okokubana abantwana xa uhleli nomntwana zazi into okokubana uhleli nomntu odinga uthando umntu ofuna umkhusele namaxesha umntu ofuna ukumanyelwa sethu yabona kathi kumamelini sethu hayi asifuni kakubi ukubamamela abantwana bethu
so kula maphulo niwaqhubayo ndingaqhawulanga nje kula maphulo niwaqhubayo mhlawumbi abantu bawathathela ingqalelo ayasebenza kusini na because ke nidla ukutsho ukuba ubumntwana umzali uyaqonda uba andisamthanda andisamfuni zivulelekile iofisi lokumzisa kuni so inoba iqhawukaphi le ndiphile engxaki kuze sifumane isombululo
sethu kubona kuyabonakala into okokubana thina sisuka kwiphasi enondlobongelo sethu sisuka kwiphasi urhulumente owaye aye abethe abantu adubula abantu ngoku akakafiki kulaa ndawo yokokubana sizazi ezazi into sasizenziwa azilunganga nathi sethu uba singathetha izivubeko esinazo ngabazali bethu nomisisi bethu babesenza kanjani ungazuthi ubona into yobana hayi mani sasingazange sibana siyaqeqeshwa apha kwakukubetha oku yayi-violence lena sasiyenziwa apha into engekhoyo lena so ngoku yiloo nto ke ngokuthi esizama sorhulumente singena kancinci kancinci siyaphuma ngomthetho siyachaza ubana oomisters amangabesa abantwana esikolweni siyachaza nalapha ezindlini ubana thetha nomntwana siyazama silapha ndihlala ndilapha nohlobo ngamaxesha onke sithetha ngeendawo zabantwana ndizama ukubonisa into yokokubana ukuba ngaba uyambetha umntana umfundisi into yobana mabezidlobongela ngabahlobo enza ngayo nalena sethu sikuyo ngoku kuqacele into yobana umfana ebengakhuphelanga kwela khaya sikhulu abantwana eyona nto apho bazazi into yobana noko kumnandi khona kuseburhulumente nesikolweni ngoba sibazawutya namhlanje bazawuhlala phaa esikolweni bafunde siyabazi babantwana bethu kodwa athi bagoduke eqala apha ingxaki yethu
ngose kakhulu sesilumkala ixesha lakho lo ke sincokola naye emncabeni ngothethela isebe elijongene nophuhliso lwentlalo kuze lonke ulumka olefanda sithi ke xa noyisummarize nje ebagotywa besebatsha ukuze bekho sikuze ke kuyazi uba ukhuliswa abantwana nesizukulwana sangomso esawukwazi ukuyazi uba abanye abantwana mabakhule kakuhle zingabikho ezi ziganeko kuba ke abantu abazindlobongela namhlanje abantu abenza ububi namhlanje ngelinye ixesha ke kufumanise ukuba mhlawumbi kwalapha ekukhuleni bekhona ungakhange kuhambe kakuhle ithi loo nto kudingeka intsebenziswano ezawudibanisa urhulumente imibutho ekhoyo uluntu ngokubanzi kwiziwe nezisombululo yeyele nto zakuthi xa kuza kumane kubakho iziganeko zokulahleka kwabantwana nokuphathwa gadalala kwabantwana kwilizwe lethu lomzantsi afrika ngalo lonke ixesha masiqinisekise ukuba amanina abantwana bayakhuseleka khuselwa nje isizwe sethu sonke ngokubanzi ngoku masikhangele kwiinkongoma zendaba ongazilindela wena ngentsimbi yokuqala.